Records.
Joy.
Jay was again.
Beat your messes.
Oh, my brother, dance like that. Brother, dance like that. Oh, my brother, dance like that.
Sound boy.
Too many people on my. Kiondoka nita die. Napenda kitu mbua chai. Nimekupa mbawa fly. Urembo wako, oh. Nikikuona inadundaro. Tabasamu lako, oh. Sijiweze mini kabako. What can I do without you, baby? Tanga kuku nani, are you ready? Niko namba tupaye angani. Ati moyo wangu, mimi umekumbwa na kitu gani? Yani siwezi bila ya wewe maishani. Taupata wapi, oh, si mwachi.